yours, yours, yours.
Entertainment. Entertainment. Sing the veni pita movini pesh. Musani onele molo kuni jajinga. Vama ivaga, vachete kera inge. Vatakewe, vanatika na ise.
So ni kuchita vile vonse kuchiva salire.